Yeah. Ha. No, nene. Oh. Bongo. Oh. Bongo. Oh. Genge. Eh. Genge. Eh. Juma. Nature. Twende kazi. Itaonjaje kilikana mbogo Genge itasaundaje kisha shikana na bongo Jumanecha kishikana na nunilio mkorogo Itachanganya kilizenyu kwa kichwa zilalipuka na kisogo Jamaica music na itaraga rhythm Jumanecha na mimi tuwa itahaga rhythm Kwa kla
Mwenza nani mwenza
Bora tu
Mambo siye mwenda
Kumanisha neza mpanisha Kabig panisha juu ya kitanda
Mcheze kama gita na nilazima nimeze Viagra, kaju wakali mkono zangu za niwasha sana Na shindo na shika manzu inchi gani hapa sasa Nairobi au Dar es Salaam wote tu hapa pasa Lololo mtu wa bongo wa beba mavishungi Lazima ndaza mandani nisha maliza mitungi
Juma alisema
Inaniuma sana
Chichungi drogo
Nitamu sana
Kutafuta nani mwenza Anayeweza chakucheza
Kuwekea maganda Wakati umewacha vila wakati stage unapanda Mimi sanecha na nini Pembeni tuna glasses za waini Tatafuta mwenza ukiweza Njona ikati Kibongo bongo kirema wata kuchukulia Usishangaye watu wata kuibia bia
Ah, la Hispania maimsiku Kenya lika 3 months hivi Ispokuwa chua kali bongo jumanecha na mimi Iwe Kenya ubongo mademu chora saba Nikuta na moja niambia That's my favorite number Akinama joy na nibamba
Nasima chizi tuko play
Shastuka
Tukisikiza hibi
Sinauka
Umuziki mtamu mtamu kweli kweli No nini we no nini Mina mbea ibati bora isisha Malaki unaposidi kudensi tuku na zidi pambazuka DJ Johnny anapombe kesha pandisha mizuka
Kutafuta nani mwenza Anayeweza chakucheza Mnikuruka na kupiga Chokea mbaria na sikika Kutafuta nani
Nini?
Watu wanapaye
Yo kati 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 kuna nini?